Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Uje nshuti muteza amatwi radita uhuka ivugira i Washington DC turi kuwa gatatu ni tariki ya kane z'ukwezi kwa munani umwaka 2021 muri kumwe nange Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyanyu cy'uyu mugoroba nizere ko mwese muri amahoro hirya no hino kandi mukomeje kunogerwa n'ibiganiro bya radio itahuka kuri mugoroba turaganira iki dufite ingingo zijya kugera kuri eshatu tuzaganiraho n'ingingo zose zigaruka ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko mamwabitwandikiye benshi bati bite ku rugendo rwa Perezida Faustin Archange Touadéra ruzabe ejo mu Rwanda nk'uko mubizi ni urugendo rwavuzwe kandi ruteganyijwe ejo ku wa kane i Kigali mu Rwanda bati rero abakuru b'ibigo barimo baragendera u Rwanda tiburiya bafite baje kugera ku Rwanda na seti ndatembaga ndavuga ni ntago bitangaje abakuru b'igihugu barimo barasura u Rwanda nibyo ariko icyo bigira ku Rwanda cyo sinkizi turaza kureba iyo nkuru turaza nanone kureba ministre w'ingabo wa Zimbabwe amaze iminsi mu Rwanda nawe mu byo yaganiriye na ministre w'ingabo w'u Rwanda ngo banaganire ku bintu bya terorisme yugarije ibihugu byabo bareba terorisme yugarije umugabane wa Afurika ndetse ngo banahurwanda makuru bareba n'ikibazo cyo muri Mozambique iki ni kibazo gikomeye cyane wenda abantu bagomba no kureba muri geopolitique u Rwanda rushaka kuba polisi y'umugabane wa Afrika wa mugani bankurikije ibyo byose bavuga baganiriye birebana n'umutekano nyine w'umugabane wa Afrika ibyo nabyo turaza kureba nanone muri rusange ku video ni ikibazo mu Rwanda abantu inzara bishe barimo barataka njye mbabwiye abantu banyandikira buri munsi bati nyamuneka rwose tumerewe nabi uwagira icyo afite yaduha dutabara abanyarwanda barasaba cyane kandi reka basabe bafite ibibazo bikomeye bizimo guturuka ku byemezo bya COVID-19 mu gihe ubutegetsi bwo bwigamba ko nyine bukomeje gukingira no gukumira COVID-19 ni nako abanyarwanda bakomeje gutaka ubukene ibyo nabyo turaza kora mu ngaruka nyine z'uko priorite ubutegetsi bushyiraho atari z'umuturage ahubwo ari ni priorite ubuturage bwashyizeho kugira ngo bwigaragaze nyine ko ari igitangaza mu guhangana n'ibyemezo nyine bya COVID-19 ibyo turaza kubireba nitugira amahirwe turaza kureba wenda izindi komantari mo mwatwandikiye ziba zihari nyinshi ariko kuri mugora ntabwo kiganiro nyega kukiza kuba kirekire kiraza kuba kigufi cyane rwose. Ingingo ya mbere dutangire ku rugendo rwa perezida wa Centrafrica ruteganyijwe mu Rwanda ejo kuwa kane cyangwa umunsi kuwa kane bitewe n'aho muherereye. Perezida Faustini Archange Touadera akaba ateganyijwe i Kigali mu Rwanda ejo kuwa kane cyangwa umunsi kuwa kane bitewe n'aho muherereye. Nagiye mbona nyine abantu benshi bandika bati ibi ni byiza cyane kuko u Rwanda rukomeje gusurwa n'abanyamahanga n'abakuru b'ibihugu. Ni byiza perezida wa Tanzania twabiganiraga ejo hashize mu kiganiro nagiranye na Professor Charles Kambanda twanaberetse ko nta memo y'ibihugu bibiri hari ku buryo twavuga tuti rwa rugendo rwari rugamije iki ntabwo ndi bwisi birimo twabisobanura birambuye turizera wenda ko wenda ejo tuzabona memo ivuga kuri visite ya Faustin Archange Touadera i Kigali mu Rwanda n'ikizaba kimuzanye ntabwo ari ibingibi gusa ngo baje ngo ibihugu byasinyanye ngo akoro iyi n'iyi ubundi tubone Kagame muri Kigali Convention Center atosinga nyine cyangwa ngo atifata ku kirahure ku buzima bwacu cyangwa muha state dine ubundi birangire bati abakuru b'ibihugu basura u Rwanda ibyo ntabwo bihagije muri diplomasi ntabwo bihagije haba hari ibindi bintu bigomba kuvugwa cyangwa kwerekwa abenegihugu cyane cyane nk'ikiganiro n'itangazamakuru burya kiba gikomeye cyane ko gituma gisubiza ibibazo impande zose ziba zibaza cyane cyane abenegihugu ba Repubulika ya Centrafrica bazaba bibaza urwo rugendo n'urw'iki rugamije iki ariko turabizi neza ko Faustin Archange Touadera afitanye umubano ukomeye cyane na Kaga kuva mwaka 2014 na mbere yawo gato 2014 niba nibuka kuva igihe ingabo z'u Rwanda zajyaga mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ubwo ndavuga zikiri muri African Union ziba muri African Union zijya muri UN urabona rero ni hashize imyaka myinshi ingabo z'u Rwanda zijya muri kiriya gihugu n'ubu ngubu bavuga yuko kuba kiriya gihugu gihagaze byose Faustin Archange Touadera ashimira mugenzi w'u Rwanda ko u Rwanda rwakoze ishoboka byose kugira ngo kiriya gihugu kiba kiri ku murongo twagiye tubabwira intambara ziharangwa z'urudaca uko ingabo z'u Rwanda nabwo zirwana n'ingabo z'abamesoneri z'abarusiya twagiye tubibabwira twababwiye ku maraporo yagiye asohoka muri Centrafrique agaragaza ibikorwa by'icarubozi ibikorwa byo guhotera abaturage bashinja ingabo z'abacancuro b'abarusiya zikorana na Leta y'u Rwanda ku buryo rero nako k'ingabo z'u Rwanda nta kuntu wagakuramo mu bikorwa by'ubucancuro cyane cyane mu gihugu cya Centrafrique. Iyi visite rero y'ejo hari byinshi wenda izatugaragariza izatubwira ku mubano wa Kagame nyir'ubwite na Touadera kuko nduzi neza ko izi ngabo z'u Rwanda zoherezwa hirya no hino kiba ari icyemezo ntakuka cya nyir'ubwite ni icyemezo cya Kagame nyir'ubwite ntabwo ari icyemezo cya Leta y'u Rwanda kuko si icyemezo gifatwa n'inteko ishinga amategeko si icyemezo gica muri parliament kugira ngo kigweho ahubwo n'ibyemezo bifatwa n'umugabo umwe rukumbi kuko ingabo ziba arize yohereza ashatse abagwa iyo abapfaje ntacyo bibwiye abanyarwanda nawe ntacyo bimubwiye by the way bitewe nuko nta protocol nimwe aba yanubahirije kugira ngo roze zino gabo aho zaba zaragiye hose kuri urugendo rero rwa Faustin Archange Touadera president wa Central Africa twiteguye kumva byinshi wende ejo azaba ashima mugenzi we Kaga cyane cyane ko yamutabaye kuva rugikubita muri imyaka irenga cumi kuko ingabo z'u Rwanda zimaze igihe kirekire kuva mu mwaka wa 2014 niba ntibeshye zagiye zibayo ingabo yamworoheje ejo bundi nanone zagiye mu rwego rw'abacancuru zinjiye mu mirwano hariya ku ruhande n'iz'abarusiya ibyo twabikozemo ibiganiro bitandukanye kuri radiyo itahuka sindi bubigarukemo ibyo wenda tuzabyumva ejo wenda niza ko bazakomoza ku kintu kirebana n'ubufatanye mu birebana no kohereza ingabo muri Central Africa nanone Central Africa uko bavuga bati ubuzima burimo buragaruka mu buratera imbere bugaruka mu nzira nyayo twifashishije ingabo z'u Rwanda zibungabunga umutekano mwabonye Rwanda Air ko isigaye igiye muri Central Africa mwabonye ibikorwa by'ubucuruzi bavuga guhererekanya guhahirana hagati y'ibihugu bibiri abanyarwanda barajya gukora ubucuruzi nk'uko byandikwa cyangwa bivugwa ibyo byose wenda perezida wa Central Africa Faustin Archange Touadera ashaka kuzabigarukaho ari kumwe na mugenzi wenda Kaga ejo ni ikintu ariko ku ruhande rumwe nyine mwagiye mwibaza muti izi ngendo zirimo kuba mu Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda ni inyungu ki zifite abanyarwanda yewe nanjye nababwira ni ibyo mwibaza nanjye ndabyibaza nta gisubizo mbifitiye twese tubibona mu itangazamakuru ariko twizere ko wenda kuri uru rugendo rw'ejo tuzabona ibisobanuro birambuye bitandukanye n'ibyo twabonye kuri perezida wa Tanzania mu rugendo avuyemo mu Rwanda turizera ko tuzabigaruka wenda n'ejo tumaze kubona niba hari memo bazaduha isinywe n'impande zombi tubwira urugendo rwazanye Faustin Archange Touadera mu Rwanda batubwire kuri cooperation y'ibyo bihugu bibiri ubwo bazatubwira nyine uko ibihugu bibiri hahirana uko bibanye uko bifatanya mu rugamba rwo gutsinda iterabwoba icyo cyose bose ndakiteguye ikintu cy'iterabwoba bazakitubwira ko nduzi ko niyo Marque de Pose y'u Rwanda rurimo kurisha magingo aya ikintu kirebana na terorisme ubukagama gikomeyeho cyane 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 icyo cyo wenda bazakigarukaho bavuge ko barimo guhashya nyine imitwe yitwaje intwaro cyangwa abantu bafata ibirwanisho bagerageza guhirika ubutegetsi ibyo rwose Kagame ni byo arimo kurisha magingo aya ibyo wenda bizagarukaho mu kiganiro n'ejo ariko ku rundi ruhande ku baturage ba Central Africa bo abo nabo bameze nk'abafashweho bunyago na Leta y'u Rwanda uzasanga kuri za Radio France Nationale ku maradiyo muri West Africa iyo bavuga u Rwanda wibaza niba urwo Rwanda ari urwabo kuruta twe nk'abanyarwanda bikakuyobera wa mugani iyo bavuga ukuntu u Rwanda ari igitangaza ruhinduye Central Africa igihugu cy'umutekano ruhinduye Central Africa igihugu cyiza uribaza utari icyo gihugu batubwira kuko niko giteye ibyo bintu biba bivugwa ibyo ariko byose ni muri marketing biri muri PR n'ikintu cy'ikinyoma bigisha byo turabizi bitewe n'uko baba bagomba gusobanura impamvu ingabo nk'izi z'abanyarwanda ziba zaragiye ku mabwiriza ya Kagame gusa baba bakwiye no kuririmba ku bintu bigenda neza bavuga yuko umutekano wagarutse muri Central Africa bavuga yuko zikorana neza na benegihugu bavuga yuko zubaka amashuri bavuga yuko ngo usibye kubaka amashuri bavuga yuko zikora umuganda yewe ngo zikora n'umuganda bavuga yuko zijya mu bikorwa by'ubutabazi bitandukanye n'ibindi ibyo rwose ntabwo byantangaza ejo mwabonye ko hari izindi ngabo zagiyeyo ariko zo muri peacekeeping mu butumwa bw'amahoro bwa Rundi zanahagurutse zerekeza muri Central Africa ibyo nta gitangaza kirimo wa mugani iyo zigiye mu butumwa bw'amahoro wenda umuntu yavuga tafazari bariya baba bari mu butumwa bw'amahoro bwa Rundi batandukanye n'aba bandi bagera nk'abacancuro nyine tutazi na manda ibi bagenga bitewe n'uko baba bagiye ku giti cy'umuntu wabohereje iyo nkuru tuzagaruka ko birambuye ejo kuko na makuru menshi tuyifitiye y'icyo uru rugendo ruhatse ejo dufite amakuru ahagije y'icyo uru rugendo rwa magani ruhatse ejo ariko birimo biratangazwa nyine ko biteguye nyine Faustin Archange Touadera ejo ikigali mu Rwanda. Tuzabibara tubibonye rero, twumve icyo badutangariza, twumve urugendo icyo ruhatse, noneho twumve niba kuko n'abanyarwanda iyo igihugu cyasuwe bo babyakira bite, babiganira bite. Iyo nkuru nzayigaruka ejo rwose kuwa kane rwose mushonje muyishyuwe, tuzayikurikirana nta kizabacika hano kuri radita kugira ngo tumenye icyo umukuru wa Repubulika ya Centrafrique aje gukora mu Rwanda, niba ataje gusaba izindi ngabo cyangwa ataje gusaba umusada, nabyo tuzabimenye. Reka tujye ku nkuru ya kabiri. Inkuru ya kabiri, Minisitiri w'ingabo wa Zimbabwe amaze iminsi nawe mu Rwanda mu rugendo rw'iminsi ibiri. Njyewe icyatumye inkuru ngira ngo nyizane kuri gahunda, bimaze kugaragara ko ubungubu ingendo tubona zose zaba izibera mu Rwanda cyangwa iz'abanyarwanda bakora hanze y'u Rwanda zose zigaruka ku gice cy'umutekano, umutekano. Twababwiraga kuri Dani Munyuza muri Malawi mu minsi ishize, tubabwira ibi bya cooperation hagati ya polisi y'u Rwanda na polisi ya Malawi, tuvuga yuko bidakwiye cyangwa tunagaragaza impungenge biteye cyane cyane kuri komunite z'abanyarwanda impunzi ku by'umwihariko muri ibihugu bya SADC impunzi zahungiyemo, biduteye impungenge. Kandi rekezo mpungenge zibe ziyareze ukuri, kuko ingabo z'u Rwanda turabizi zigenzwa n'utuntu dutandukanye. Hari uwavuga ngo ziba zigiye mu butumwa wa mugani, ziba zasinyanyemo n'icyo gihugu, kuko bavuga ngo bagiye gukorana mu birebana no kwigisha igipolisi. Ariko ibyo ntabwo bihagije, kuko kwizera abahungu ba Kagame ntabwo biba bihagije, bitewe n'uko hari ibindi tumenya bikorwa biba biri hanze y'amasezerano tuba twereze ku mpapuro. Mu gihe twavugaga kuri iyi nkuru cyangwa tunayigaruka wenda gatoya, Murasira yakiriye Minisitiri w'ingabo wa Zimbabwe hariya ku Kimihurura ku cyicaro cy'ingabo za RDF. Mu biganiro bagiranye bagarutse ku by'umutekano, ngo umutekano magingo aya w'ibihugu byabo byugarijwe n'iterabwoba, byugarijwe na terorisme. Bagaruka ku kintu kirebana nanone na terorisme ngo yugarije akarere, bagaruka ku kintu cya terorisme yugarije umugabane wa Afrika. Anyway, hari ukuntu ushaka kuvuga uti ibihugu byacu byugarijwe na terorisme, ugomba no kudefininga iyo terorisme iyo ari yo. Ntabwo ushaka kuvuga ngo ibihugu byacu byugarijwe na terorisme udashobora kudefinisa terorisme bavuga iyo ari yo yugarijwe n'ibyo bihugu byabo. Terorisme tuzi icyo ari cyo, terorisme tuzi ububi bwayo, terorisme tuzi uko ikorwa, tuzi ingaruka zayo n'ibindi bijyanye nayo. Ariko kuvuga ngo baganiriye ku bihugu byabo byugarijwe na terorisme, terorisme iri mu Rwanda ni iyihe? Ndagira ngo hano hose tuhaganire gato. Terorizmi ikorerwa mu Rwanda ikorwa nande? Ikorwa hehe? Ingero ni izihe? Muduhe ingero. Nakuvuga gusa ngo baganire ku ngingo ya terorizmi yugarije ibihugu byabo, yugarije akarere, yugarije n'umugabane wa Afurika, udashobora gutanga ingero mu Rwanda terorizmi ikorwa ite? Terorizmi mu Rwanda yabereye mu kahe gace? Ni bande bayigezemo uruhare? Byagenze bite? Hari ibintu utagomba kuza kubita hariya ngo Murasira yaganira Minisitiri w'ingabo wa Zimbabwe baganire kuri ABCD terorisme gusa yugarijwe n'ibihugu byabo ngo birangirire hari. Ndakeka no muri Zimbabwe utambwira ngo Zimbabwe ifite ikibazo cya terorisme magingo aya mu gihugu cya Zimbabwe. Ariko bose baragenda no bakitwaza Mozambique, noneho ubwo ntabwo bikiri mu bihugu byabo, bivuye no muri regio byinjiye kuri kontina y'umugabane wa Afurika. None bati terorisme ku mugabane wa Afurika. Ariko turabizi nk'abanyarwanda, niba ari umuntu wa mbere ukora terorisme ni Kagame n'agatsiko ke. Kagame n'agatsiko ke nibo bateroriste ba mbere. Abanyarwanda bafite ikibazo, akarere gafite ikibazo, ibyo bintu byumvikana. Bantu munkurikiye bari mu Rwanda cyangwa mu karere, umuteroriste wa mbere akarere gafite ni umuntu witwa Paul Kagame. umuteroriste wa mbere abanyarwanda bagomba kwikiza ni umuntu witwa Kaga. Umuteroriste wa mbere abanyarwanda bagomba kuvugutira umuti ni Kagame. Ni Kagame. Nta munyarwanda w'umuteroriste nzi ukora ibikorwa bya terorisme kuruta Paul Kagame. Kuva mu myaka ya 90 wenda mpere aho ngaho ntago naba mpere ino kure cyane. Icyo ni cyo kihebe cya mbere abanyarwanda bahanganye nacyo. Kugeza magingwa ya Kagame yaterorije abanyarwanda na karere. Naho ndeba muri iminsi ishize hari tariki ya kabiri ndabyibuka narebaga n'imisa yo kwibuka abaturage ba Congo muri iyi myaka irenga 25 bakoze mese yo kwibuka abavictime b'abakongomani bayogojwe n'intambara u Rwanda rwabashoyemo bavuga bati never again never again ubwo hari muri Congo irimo ba Adolphe Mozito ba Martin Fayulu n'abandi bapoza bose muri Congo barimo garuka nyine kuba victime babo bamaze imyaka yose u Rwanda rutera rwica bibaza bati bino bintu bizarangira ryari. None ngo wakibaza uti abaturanyi bacu bazi neza ko u Rwanda ruyobowe n'umuteroriste wayogoje akarere. Aba ni abanyapolitike bo mu kindi gihugu babyivugira, bo babyivugira ari abanyamahanga bavuga bati tuzakomeza kubaho dute nka eta tutanakomemora abavictime bacu muri iki gihugu cyacu cya Congo. Leta nanu ikora commemoration yo kwibuka abantu bacu b'iki gihugu basizwe heruheru n'igihugu cy'abaturanyi cyane cyane u Rwanda. Ubwo se umuteroriste wa mbere abavuga nini? Ni Kagame. Ako karagaciyemo ku byabaye muri Congo muri weekend ishize nyine barimo kwibuka iyi myaka irenga 20 ingahe amahano yose u Rwanda rwagiye rubakorera. Ariko iyo tuvuga u Rwanda ni igihugu kirarengana. Ni Kagame n'agatsiko ke bagiye bakora ibyo bikorwa kandi bagomba kuzabaza. Noneho ngaruke ku magambo avugwa na Murasira ndetse na ministre w'ingabo wa Zimbabwe. Iyo bavuga ngo ibihugu byabo byugarijwe na terorisme, rwose abanyarwanda mumfashe mumbwire iyo terorisme ni iyihe? Mu Rwanda tuzi neza ko hari terorisme yubatswe na Kagame. Kandi ubwacu turabizi neza ko abanyarwanda barashimutwa mu gihugu cyabo, barashimutwa mu gihugu cyabo bakabura bakaburirwa irengero nta gikurikirana. Uwa hafi twakibutsa ni umusizi Bahati, abantu babigarukaho buri munsi. Ubwo urundi rutonde ntabwo rwibuka, ntabwo ndufite imbere yanjye. Ni gute abantu baburirwa mu gihugu cyabo ari abene gihugu ukagira ngo ubutaka bwabamize? Terorisme iruta iyo ngiyo ni iyihe? Natunguye umunsi kumva ngo hari abantu bari bagiye gutoreka gereza noneho babafashe ntabwo babarashe. Navuze ni yamani y'abanyarwanda noneho yabonekeye imfungwa ngo eshatu zagiye gutoroka ntabwo bazirashe, ahubwo rwose noneho ngo bazifashe barazimanura ngo abantu ziri ku rusenge rwose bazisubiza muri gereza neza, bazigisha amakosa yazo, bazigira ko gutoroka atari byiza, bari bakwiye gukora ijyana bakakirangiza, noneho umukuru w'igihugu akazatanga imbabazi nk'uko nyine muri iyi minsi ngo yatanze imbabazi. Harya ubundi bigenda bite ko abantu bose babarasa mu Rwanda? Navuze nti wasanga wa mugani y'amana y'abanyarwanda ifite ukuntu yabonekeye abo bacungagereza ntibabase nk'uko tuzi neza ko icyo bazi ni ukwica. Iyo ni terorisme nanone iri mu Rwanda izwi yashinze imizi. Kuri Murasira rero n'uyu ministre w'ingabo wa Zimbabwe, iyo terorisme njyewe bavuga ngo baganiriye ntabwo ndimo kuyumva, ahubwo dushaka kugerageza kugira ngo tuyimagine tuyireye mu bihugu byacu. Nitumara kuyumva noneho tujye tugira n'abanyamahanga tuti nta terorisme iri mu Rwanda, nta munyarwanda ukora terorisme mu Rwanda. Niba ngiye bavuga ngo bafunze ngo Rusesabagina na Basankara na bande, aba ni abavictime b'impinduka bari mu Rwanda, ntabwo nta terorisme. Nta terorisme rwose. Ibyo na Kagame arabizi uko yinjiye mu gihugu, uko yabigenze. Ubwo niba ari terorisme wenda tubimwite nawe ko ariko byagenze. Ntabwo yari terorisme, ni imwe mu nzira ikoreshwa. Iyi nzira zose zananiranye, iyo nzira iremewe kandi Kagame yarayikoresheje n'abandi nabo basha kuzayikoresha ibyo ntabwo ntihagira umuntu wumva ngo yabibazwa ngo ni terorisme ngo ufata intwaro ugahirika ubutegetsi iyo bibaye ngombwa ngo ni terorisme oya ibyo ntabwo ari terorisme rwose biri mu burenganzira bw'abenegihugu iyo inzira zose zananiranye ukoresha gushaka indi nzira wakoresha kugira ngo utabara abenegihugu kugira ngo ugarure igihugu ku murongo kuko igihugu ntabwo kizakomeza kugenda gutya abenegihugu bapfa bameze nk'abacakara mu gihugu cyabo oya hagomba kuboneka abagabo n'abagore babyemeza bagahaguruka bakavuga bati turabyanze reka dushaka indi nzira twacamo kuri Murasira rero na n'uyu minisitiri bavuga ngo ni terorisme ibihugu byabo bihanganye nayo iyo terorisme si inyizi ubwo bazayitubwire tukiri aha ngaha ariko kuri iki kibazo ahantu nabibonye ko kuri Kagame ikintu cya terorisme amaze kukigira iturufu kuri we nuko buri nama yose tubonye cyangwa buri mushitsuje cyangwa bo iyo batarabute basohotse ni ikintu barimo kugenderaho bavuga ko kiri mu byigwaga cyangwa cyabahuje kugira ngo barebe uburyo ngo akarere kagira amahoro ntabwo akarere kazagira amahoro kuko ari Kagame oya Kagame nawe ari mu bateza ikibazo ku buryo umutekano udashaka kuboneka mu karere tuzi neza ko izi ntambara imidugararo ibi byihebe abigiramo uruhare nawe mu kubishinga mu gukreya iyo mitwe iri mu karere duhereye iwacu mu karere twanava mu karere tukamanuka muri Sadeke n'ahandi n'ahandi urumva niko bimeze nawoze numva iby'intambara ya Mozambique we simbitindaho kuvuga ngo barimo baratsinda icyo nta gitangaza kirimo ahubwo batsinzwe ngiye byantungura impamvu batatsinda nicyo kibazo naba mfite kuvuga ngo barimo baratsinda bigarurira ngo ibirindiro by'inyeshyamba icyo nta gitangaza kirimo ahubwo ikibazo nuko nakumva ko barimo gutsindwa kandi nabo bari mu bashinze iyo mitwe icyo ni ikibazo gikomeye so kumva rero uyu minisitiri w'ingabo wa Mozambique wa Zimbabwe mu bindi ngo yaganira Murasira hari no kumuha amakuru ku mutekano w'intambara muri Mozambique ese u Rwanda rukeneye amakuru anganate kuri zino ntambara u Rwanda rukeneye informasi inganite kuri buri gihugu muri SADC tugomba kugenana byitaho ubwo kwenda ko byabimeze nko guspyinga bino bihugu minisitiri Vincent Biruta yaravuze ati twagishije inama ibihugu bitandukanye muri SADC n'ubu baracyabikora buri muntu wese baramukuramo amakuru bati ikibazo cy'umutekano muri Mozambique wenda assessment yanyu nka Zimbabwe murabibona mute mwasheringa information n'igisirikare cyacu mwasheringa information n'inzego z'umutekano zacu ubonetse wese buriya na Dani munyuza mu byo yaganiriye muri Malawi uzasanga arimo na desk ivuga ku birebana na Mozambique mwasheringa information ku kibazo cy'umutekano ku ntambara ya Mozambique so, urabona rero Mozambique yanditse Mozambique buri munyarwanda wese gutarabutse cyangwa uwakiriye umuntu mu bintu bagomba kuganira ikintu cy'umutekano iterabwoba cya terorisme kiri muri kuri gahunda y'ibyo baganiraho kugira ngo barebere hamwe uko bagarura uwo mutekano so uyu mudamu rero waganira Murasira nawe ntabwo natunguwe ashakwa nabo baraguye mu mutego nk'u Rwanda cyangwa u Rwanda rwamaze kubata mu mitego yabo kuko ikintu cyose nuvuga ngo ni terorisme nk'uko rero ngo minisitiri w'ingabo wa Zimbabwe yitwa Kashili yagize ati icyo twaje gukora uyu munsi ni ugusangiza amakuru ajyanye n'ibibazo by'ibihugu byacu byombi bihura nabyo harimo ibikorwa by'iterabwoba mu bihugu byacu mu karere ndetse no ku mugabane wa Afurika Zimbabwe kandi yahaye u Rwanda makuru arebana n'umutekano w'ikibazo cya Mozambique ikibazo cya Mozambique gihagaze magingo aya so banyarwandakazi turabizi Zimbabwe iri muri SADC ingabo z'u Rwanda ziriyo zirimo zirarwanayo nta byinshi nakavuze kuri iriya ntambara ko sindimo sinavuga ndayize cyane ariko icy'ingenzi kiri hano nuko bigaragara ku Rwanda ikintu cyitwa terorisme nicyo kintu ubona bafite magingo aya bagiye kugira bagira marque déposé ahantu hose terrorisme tugomba kureba uburyo tuyidefendinga cyane abantu bakayumva kuko cha kuba u Rwanda rufite indi definition ya terrorisme muri iminsi itandukanye nuko twe tubizi itandukanye nuko yabo umuryango w'abibumbye u definition ya terrorisme. By the way, mwari muzi neza ko Kagame twese atwita abateroriste, ariko ntabwo iyo ni definition ye ku giti ki. Kuri Kagame umuntu wese utamushyigikiye amwita ikihebe, ariko jya ku rutonde rwa Roni urebe iliste y'uburyo bashyiraho nyine ibyihebe, yewe twanahera ku bantu bafite imitwe yitwaje intwaro, abo bose nta nubwo bariho. Bariya bitwa ba Freedom Fighters, bariya ni aba Freedom Fighters, ni abantu bari uburenganzira bwa muntu bashaka impinduka. Ntabwo bari ku rutonde rwabo rwa Amerika, ntibabaho, ntibari ku rutonde rwa Roni. Ariko kuri Kagame aricara ati ni imitwe yitwaje intwaro n'ibyihebe, mpangana n'ibyihebe. So terrorisme rero kuri Kagame biterwa n'uko we abifata cyangwa yabyutse. Urakoze cyane Nestor, erega nibyo navugaga ko terrorisme mu Rwanda nyine ni Kagame ikihebe cya mbere, niwe uhubwo abantu bakwiye no guhagurukira bakareka kuvanga nyine iyo bavuga ikibazo cya terrorisme ngo mu bihugu byabo mu karere ku mugabane wa Afurika. Twahera i Kigali mu Rwanda tukagera muri Zimbabwe tukibaza tuti iyo terrorisme iri hehe wa mugani, ariko nk'uko ubibona ni n'amagambo make abantu bakuru b'ibihugu bafite cyangwa muri koperasiyo zabo kumva yuko byakomeza gutya. Kagame kumva ko ashaka umupolisi wa karere avuga ko arwanya terrorisme, niko mbibona, niko bigaragara, ariko abantu bagomba kubihagurukira nabo ntibabyemere, bagashakisha izindi nzira zishoboka zo kubirwanya. Naho ubundi bigumye gutya ntaho twazagera, kuko umuntu wese yamwita ikihebe abatavuga n'ubutegetsi. Guhere ku mfungwa za politike ziri hari, bose bavuga yuko ngo bashategurika ubutegetsi bwe, ubwo ni ibyihebe. Badeho mushahidi buriya ni ibyihebe. Ingabire buriya yari ikihebe nyine igihe bamufunga, ko bamureze nawe ngo kuba afite umutwe witwaje intwaro ntabwo byafashe, ariko afe bamukatiye bamubekera n'iyo mitwe ntayo yigeze abona. Harya waba ufite imitwe yitwaje intwaro uri ushaka kuba na kandida presidentiel ukarinda unarangira nta nurageza kugufungura cyangwa no kugira igikorwa akora. So ni ibintu rero bya makoshesho biri muri strategy ya terrorisme ngo Kagame akoresha, bimwe byo kuzana abantu bakatera magrenade byitwa ko ari abarwanya ubutegetsi, kandi ari Kagame wabiteguye akiteraza grenade akicira abanyarwanda, ubundi akajya arakigamba akidogata abantu bisha abantu kandi rero wabikoze. Ibyo ni ibintu tuzi yagiye akora muri sisiteme ye hariya kugira ngo akomeze ateroriza abanyarwandakazi. Rero inshuti za radita ku kintu cya terorisme ucyitondere, uyu mugabo arimo gucuruza cyane cyane avuga yuko ahanganye nacyo ku mugabane wa Afurika, duhereye mu karere none tukaba tugeze muri za sadeke, ubwo tuzakomeza tubirebe mu minsi iri imbere. Ariko ibihugu bishobora kubigwa mu mutego wa Kagame byibwira yuko Kagame ari umupartenaire muzima nyine mu gushaka umutekano, aho umutekano wari mukeya kandi we afite izindi nyungu ze, usibye ko ntari bugaruke mu bya Mozambique. Urabona ni igikoresho cy'Abafaransa nyine kuko byandikwa, acunze inyungu z'Abafaransa totari n'ibindi bikorwa byabo. Urumva rero kandi muzi ko Mozambique ivuga ko nta faranga na rimwe izatanga kuri ibyo bikorwa byose, ni n'Abafaransa nyine bagomba kubyishyura. Iyo tubivuga rero ngo Abanyarwanda bahindutse ibikoresho byo gucunga inyungu z'abazungu, byo nabyo mubyumve. Harya se uvuga ngo arikukiye ngo ntabwo ashaka kuba mukoroni wa mukoroniza cyangwa wagira ute? Ngani mwirebere rero niko bigenze, noneho ubu barimo baramukoresha, usibye no kuba ari abakoroni wa mugani, ahubwo ni nuko ageze abana b'Abanyarwanda abacakara mu ntambara nk'izi ngizi. Tukiri aha ngaha rero kuri iyi ngingo ya kabiri ku bya murasira, ntabwo ndi bubigarukeho, nabyo ni ukuzabireba mu minsi iri imbere turebye aho biganisha Rwanda reka wenda twigarukira no gato ku Rwanda m'imbere kuko abaturage barimo barataka kubera COVID-19 COVID-19 ni icyorezo rwose ntabwo wakivuga yavuga ati kubera iki mu Rwanda ni icyorezo cyugarije isi rwose kandi gihangayikishije buri muntu wese ushyira mu gaciro bitewe nuko ubuzima bwarahindutse bitewe na COVID-19 ariko mu Rwanda dutera gatoki gato cyane tureve aho bakira ibikoresho byinshi biza ku buntu ariko barangiza bagacuruza cyane cyane kuri ibi bya COVID-19 kwipimisha n'ibindi byose. By the way, reka nshime David Himbara, nabonye ko mu cyumweru kimwe banditse kuri David gatatu Himbara, nyuma y'ikiganiro twagiranye bamaze kumanikaho gatatu, izi nkuru zose mubona kenshi zimwe tunasita tuti yanditswe na Himbara yakozwe gutya. Ibi bintu bihangayikisha ubutegetsi cyane, nimurebe mu gihe poinkomo mu gihe cy'iminsi itarenze itatu mu cyumweru kimwe inkuru bamaze kumwandikaho mu kinyamakuru cya state cya leta bahanganye na David Himbara wenyine. Kubera iki bitewe nuko aza akagaragaza uko igihugu kiyobowe mu buryo bwa mafia. Bibereka iki rero? Bibereka yuko ubutegetsi bwa Kagame ni gucyuka, my friend. Ubutegetsi bwa Kagame buri mu muhanda, ugasanga noneho newspaper nk'igihe cyangwa The New Times ihanganye na David Himbara kuko yabanditse yeretse Abanyarwanda ko bagomba gushishoza bakareba uko bayobowe mu kinyoma. So, bifite icyo bivuze rero. Turi hano kuri COVID-19 abaturage barimo barataka, hari abatwandikira batugira bati ubukene, kandi ubukene koko burahari. Hari abatwandikira bati igipimo cyo kwipimisha amafaranga rwose ni menshi, hari abacibwa amafaranga kugira ngo bipimishe kandi leta ibaraboneye la prepare ibipimo ibonera ku buntu. Wenda ku nkingo naoza numva bavuga ngo barashaka gupima ngo gukingira abantu benshi bashoboka, ariko nabwo nta bushobozi bafite. Ariko si bo bonyine ku mugabane wa Afurika rwose, nabwo nta nubwo ntacyo nabivugaho cyane kuko ni ikibazo Afurika ihanganye nacyo, ntabwo ari u Rwanda ku by'umwihariko. Ariko ku Rwanda ikibazo mfitanye n'u Rwanda hano ni ubujura bukorwa, niyo bibaye ngombwa ku nkunga iba yatanzwe kugira ngo bafashe ba baturage batabishoboye, noneho u Rwanda rukajya kubacuruzaho. Abanyandikira cyangwa babandikira n'umwese murabizi, Abanyarwanda bamwe barandika mvurimo bati ubukene buratwishe, aba bantu baradusahura uko bwije uko bukeye. Ubwo nirengagije amande bakomeje guca abaturage yandi y'abafunzwe yabaraye mu magereza muri za stade cyangwa mu makasho, ibyo rwose leta yabyungukiyemo. Nyeka ko muri bya bindi Kagame avuga ngo barungutse mu gihe cya COVID, ibi bihangayikisha Abanyarwanda benshi rwose. Nimutekereze noneho wa mucanshuro twavuga gangaha urimo kungukira mu kabaro k'abaturage, kuko hano ufite ama message Abanyarwanda babanyandikiye masaha 28. Hano ufite ama message Abanyarwanda babanyandikiye masaha 28 bambwira bati birababaje kubona tuba twumva ngo u Rwanda rwakira imfashanyo, ariko ugasanga nta muturage ushobora kubona serivisi y'ubuntu kandi byitwa ko ngo tuba twakira imfashanyo. Biba ngombwa ko muri ibihe bya COVID abaturage babagomba no kwishyura kugira ngo serivisi bakeneye bazihabwe. Nona ikinakurikira nuko ari no kubaza ati niba ufite n'akantu wakamba rwose uko bakaba bakangana kose. Of course njye murabizi ndi hano sinzi uburyo wenda mumfata cyangwa mubyumva, ntabwo mfite ubushobozi bwo gufasha Abanyarwanda. Nanjye mba ndi hano mbabwira nti duhaguruke dukorere hamwe twikize ubutegetsi bw'uyu munyagitugu, iyi terorizmu imaze Abanyarwanda tuyikize. Urakoze cyane. Uyu yarageze Serge Gitarama muri gereza yaho amasasu yavuze amasaha abiri yose, bamwe ngo bapfuye, ati barabeshya. urakoze cyane ntabwo inkuru nayikurikiye cyane wenda ndaza kuyumva mu kanya tuyumve kuko niyo umbwira ngo amasasu yavuze amasaha abiri ngo amasaha abiri yose ngo kandi bamwe bapfuye ubwo ushobora kuba ufite ukuri ariko mu byo numvise ntabwo babitangaje urumva ko nta kuntu babwiza abantu ukuri nanjye nibaje ntari ku bundi ni ubwa mbere rwose nakumva ngo urwego rw'amaprizo n'iki simbizi rwa rwego rw'abacungagereza nyine ruvuga ngo rwafashe abantu ngo bari batorotse gereza ndibaza nti kuki batabarashe byagenze bite ugeze neza wenda iyo nkuru ndayigaruka mu kanya ntabwo ndayinjiramo so icyo kintu rero kirakomeye cyane nk'uko wakimbwiraga ni ikintu kibabaje turacyari hano kuri covid kubera ko abanyarwanda ndabumva iyo musaba rwose ndabumva iyo muvuga muti uwagira icyo afite yakiduha by the way Karasira yakoraga fundraising atabariza harya babyita kuremera abantu yes niko nagiye mbyumva mu kinyarwanda cyanjye gishya ejo bundi mwabonye ukuntu afungwa azira ngo yari afite amafaranga naya yakuye mu bana naba gufasha ubundi ni byiza abafite umutima wo gufasha badawe mwafasha abanyarwanda cyane cyane mwe muri diaspora abanyarwanda barimo gutabaza rwose bakwiye gufashwa ndavuga mwebwe wenda mutigaragaza muri politike nkatwe mwafasha abanyarwanda rwose mubikwiye ku mutima ariko nkanjye njye ntabwo njya mu byo gufasha aka niko kazi kanjye ko gukangurira abanyarwanda kumva yuko impinduka twifuza bagomba kwigiramo uruhare kandi vana bwangu hakaba impinduka serious impinduka rwose ikenewe kandi ifitiye neza abanyarwanda kubanyarukira rwose bati nyamuneka turakenye dubayo nabi ni mpamvu mbivuga nuko binkora ku mutima birankora ku mutima kandi birampangayikishije uko mubayeho cyane cyane muri ibintu bya covid ubutegetsi ntabwo bitayeho ubutegetsi ntacyo buvuze ku mibereho yanyu ya buri munsi ariko se numvise kare ku ijwi rya Amerika numva ngo n'abari muri business ngo business zirimo zirahomba ariko ntabwo business zihomba gusa kuko Kagame bavuga ko business ubwo zabashije kugira ngo zunguke mu gihe cya covid murabyibuka ibyo yavugiye mu ruhengeri avuga ati aya ni amahirwe twabonye ya covid kugira ngo amabizinesi yacu yiteze imbere mu gihugu cy'u Rwanda muri uvuga umushinyaguzi nk'akaga kuri we ati iyi ni okazi twagize ya covid kugira ngo bizinesi zacu hano mu gihugu zibashe kwishakamo ibisubizo noneho nta kintu numvise ngo cya take away hariya mu Rwanda i Rubavu nacyumvise uyu munsi noneho numiwe bavuga ngo take away ngo abantu ubwayo ngo kurira muri take away ngo ntabwo bibahaza ngo ubwo bimwe bapfunyikamo ngo kaba ari gato cyane ku buryo ngo ibiryo bigiyemo bitahaza nyine umuntu ubwo rero bakaba bavuga bati abanyarwanda ntibashaka kurya mu biryo bya take away bavumva ngo ntibihagije baba bashaka kurya mu bisorori wa mugani bashaka kwigaburira wa mugani cyangwa kumva ko bari ibiryo bihagije biguriye batahereye ubuntu kubabwira rero ngo nibajye muri za take away wa mugani ku buryo bataka bati business zarahombyanga nta muntu ushaka kujya mu bya take away cyangwa ajye muri two tuntu bamupfunyikiramo ngo tujye mu biyiko bibiri so urumva ku ruhande rwa leta y'agatsiko waba wumva nyiri hari ikintu gikomeye cyane business zitera imbere ariko ku bakora iyo business bo baba bumva ari igihombo kuko abakire baravuga bati ibintu ntabwo twebwe tubizi ibintu nk'ubwo bidutera inzara cyane
uyu mukozi w'imwe mu maresitora yo muri uyu mujyi yafunze utashatse ko tumutangaza imyirondoro ku mpamvu ze bwite yasobanurira ijwi rya Amerika kuri wa gatatu ko basanze nta yandi mahitamo bafite usibye gufunga
muri rusange hano Gisenyi amaresitora ni gake cyane abantu bashobora kuba baza gusaba serivisi ya tekawe bikaba byaho birutwa n'uko waba ukinze
kuri tekawe mwafunze muze kubona yuko nta bantu bari kuza
ushobora kumara nk'iminsi nk'itatu ine nta muntu urakira kandi ufite inzu uri kwishyura abakozi ibyo wari wateguye ugasanga bari kukugurisha mu gihombo kinini
uyu mukozi wa Auberge du Gisenyi nawe arunga murye akanarondora amaresitora yose azi yafunze kubera gutegekwa gukoresha utu dusahani
abantu baraza wabyira umuntu ngo nafate ibiryo abijyane muri tekawe avuye nk'ikigali n'ahandi hantu agomba kwicara akavuga ati ese aragenda ari kubungana ibiryo muri tekawe yabakiriya barabuze
barabuze burundu umuntu icyemezo gikwiye gukufatwa ari cyo gufunga.
Eh, biraruta. Birarutwa nuko wafunga none se nibubonye umuntu wa mbere akaza akakubwira ati ntago yabishobora gutwara ibiryo muri tekawe.
Uyu ukora restaurant yitwa Arena Restaurant yatubwiye ko iyi restaurant ikigerageza gukora ariko ko ari nko gukora ubusa ku mafaranga binjizaga umunsi umwe ubu byabasuri n'inzira hagati y'itatu n'itandatu kugira ngo bayinjize.
Ejo hari umumotari waje atumba bariye mu biryo ndashonje. Namubwira daruru bijyane ati senda bijyanaye kuko ndajya kuhirira mu muhanda muri kaburimbo ntabwo nimwe ubishaka. Hari undi waje ngo avuye niba ari ku karere ngo nibwo yagira inaha ngaha ngo hari ibintu byarimo ati nta muntu n'umwe nzi inaha ngaha ndajya kubirira he koko.
Aba bamotari nabo batubwiye ko batabitwaramo.
Twebwe gukoresha teka biratubangamiye umumotari uzi uko ahora n'inzara iyo atakiza ikintu mu nda ntabwo akazi kagenda neza. Teka yose wayifata wayirira hano he ndetse wambara ukareba umuhanda ntabwo mu kinyarwanda wa mu kinyarwanda ntabwo ari kutegeka
ntabwo wumva wajya nk'ahantu wenda uhihereye ngo wicarure
ntabwo byashoboka. Uhizi nkaye
tekawe ndetse ziratubangamira cyane egera akuntu yifata mu ntoki twaye na moto.
Uyu mugabo wari usanzwe ari umukiriya uhoraho wa auberge de Gisenyi we anengutswe udusahane ko tungana urwara
turiya tunkuza twajya batangamo ni dutoya par raporo y'ibiryo bijya kuri plan ntabwo duhaze abantu ushyiramo ibiyiko bibiri ugasanga karuzuye.
Uwo mukozi w'imwe muri ya maresitora yafunze utifuza ko tumuvuga yemeranya n'uyu mugabo akongeraho ko utu dusahane tunahendesha amaresitora ko ari imwe mu mpamvu zatumye bafunga.
Gucuruza kuri tekawe njye mbibonamo nk'igihombo. Tekawe imwe ku duka iri kugura 250 nka purasempure ku kazi tugurisha 300 hariho umuceri iyo nyama amashaza n'agafiriti ntabwo bipfunyika muri tekawe imwe kuko upfunyitse muri tekawe ntabwo umukiriya abibona ko ari duke bimupfunyikiye bisaba kuzi dupfunyika byibuze muri tekawe ebyiri ubwo ni 500 kandi ya pura kagombye kuba ifataho inoti y'igihumbi. Hari n'ubyanga bavuga ati njye sindabitwara muri tekawe gutya mwongere indi amvirope ya 50 ugasanga bibaye 550 ufasheho 450 ufite kwishyura umukozi ufite kwishyura inzu ufite kwishyura imisoro amazi bishingwe.
Yongeraho ko resitora yabo ifite abakozi 15 batari gukora. Twamenye ko berge nayo ifite ababarirwa muri 15 bahagaze. Twavuganye n'abakozi babiri ba auberge, umwe avuga ko yaremba amaze ukwezi atarasubira ku kazi, undi we avuga ko yakomeza gushinyiriza ariko ko atabaho neza nk'ubusanzwe.
Ngariho nabi ubundi mu rugo urumva mu buzima nari nanyereye nshembwa nawe kazi kahagaze kuno kwezi kurangiye byaba ari bibaye imbere ibibazo byo kubura amafaranga yo kurya no kwishyura inzu yo kuba
hari ikiyongera uko gashaka akaza kuko waba nk'uko utabishaka ariko wabaho ntabwo byatuma ujya kwiba ngo niko nta kazi ngo niko kwigurisha ngo niko nta kazi.
Aba bakozi bose b'amaresitora twavuganye basaba leta gukomorera amaresitora akakira abakiriya bayo bashingiye ku maresitora bakorera zemeza ko kubahiriza ingamba zo kwirinda covid-19 byashoboka. Aba ni bamwe muri bo
n'auberge ni ahantu hanini nko muri resitora kuba hakwicaramo abantu batatu ndumva nta ngaruka zabamo sinzi impamvu babanza
birashoboka cyane nubwo batubwira dushyiremo metero 3 abantu bicare kuri metero 2 cyangwa 3.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB nicyo gifite amaresitora mu nshingano zacyo kirabasaba kuba bihanganye. Uyu ni Emmanuel Nsabimana umuyobozi ushinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli muri RDB.
Hari ibintu ngira ngo abanyarwanda tugomba kugerageza kumva ibintu uburyo guverinoma igenda ibirekuramo igenda ikurikiza priorite. Sinavuga ko amaresitora n'amahoteli atari priorite mu by'ukuri ni priorite ariko ureba za serivisi z'ibanze zidashobora kubura ntabwo uzafunga farumasi.
Nitahuka ngaye nguko rero murabyumva abari muri business ya restaurant aho ni muri za Rubavu bivugira ko business zabo zimaze guhomba bitewe n'amabwiriza ya COVID-19 amabwiriza ya COVID-19 kuri ibyo byo vuga kugupfunyikira abantu d'abord urumva harimo ibibazo bibiri. Hari abavuga bati tuno mudupfunyikiramo ntabwo duhagije rwose nta mugabo wagiye yagira muri akantu nk'aka ati ngende umunyarwanda wa muco wacu w'abanyarwanda ati nta mugabo urira mu muhanda cyangwa aka kantu mubona n'ibiryo bijyamo ntibyampaza ngende mujye munshyira mu bisorori rwose nirire ibiryo bitubutse wa mugani ako nakaciyemo anyway. Ariko urumva ko ni ingaruka niba bakora business y'amaresitora babyivugira bati turimo turakinga business leta yarikuye kugira icyo ikora ariko bitewe n'uko nyine ni muzabyumva bati oke ubwo tuba twafashe ibyemezo tubitekerejeho ibyemezo byacu ni nakuka leta igomba irakomeza ikavuna ibiti mu matwi kandi kubwo bakomeje baka imisoro baraka imisoro Rwanda Revenue Authority birekereje n'ibindi byose ariko mu gihe banyiri business bo bataka bati ibintu ibihombo ubundi umuntu ureba business yarakwiye kureba n'uko yakwa justinga niba n'ibigomba guhinduka bigahinduka no kugira ngo business zikomeze zunguke kandi n'imisoro itangwe ariko ikindi kibazo gikomeye cyane by the way so ariko ntabwo byanungura kuko ibyemezo byafashwe nyine bifatirwa hariya muri village urugwiro ubundi insinye he akaba yasinye ntabwo bareba ingaruka nyine wa mugani n'abaturage barimo nuko bimeze ariko ubwo wenda bivuze ari kizahinduka ariko abahomba baba bahombye so hano hano twavuga kuri ku ngaruka za covid tuvuga kuri bariya bavuga ati nyamuneka nimudufashe nimugerageze murebe ko ari cyo mwatumarira mwe muri hanze byari bikwiye ko abantu babitekerezaho cyane cyane abantu bagomba guteza ku miryango yabo nubwo Kagame adusuzugura avuga ati mwamwagiye guterura ibikarito mubayeho nabi yes mwemere ko mubayeho nabi ariko mufashe imiryango yanyu kandi nari mwongere mwibuke ko bavuga bati ubukungu buziyongera bitera amafaranga muvana mu bikarito mukayoza mu gihugu cyacu so urumva rero na babandi bo mu butegetsi bagashize bishongora bavuga bati mubayeho nabi muterura ibikarito iyo amafaranga amaze kwinjira mu gihugu nayo bayabara mu musaruro mbumbe winjiye mu gihugu bati diaspora yakoze iki n'igikorwa iki n'iki amafaranga ariyongereye yaturutse hanze avuye muri diaspora ariko bakirengagiza ko ari amafaranga avuye mu makarito ya yandi avuye mu bikarito ya yandi Kagame yigamba ko mubayeho nabi cyane ariko icy'ingenzi ni uko imiryango yanyu waba afite yifasha akayifasha rwose ndabasabira nkomeze mbasabire kuri mugoroba kuba ari mu gihugu bitewe n'ubutumwa bwanyu bumbabaza ukomeje kunyandikira muri iyi minsi ku ngamba za covid ndetse n'uko ubutegetsi butabitayeho ariko ibyo nabyo byari bikwiye kubateraho umujinya mwiza kugira ngo impinduka twifuza namwe muyigiremo uruhare sibye ko ndabizi murabyumva ariko muti ubutegetsi buriyica buracyatwica ubutegetsi butumereye nabi ibyo rwose ni ntakuka ndabizi birababaje ariko siko bizahoraho tukiri ahangaha rero turacyari ku ngaruka za covid ku ngaruka za covid nanone ku kintu kirebana n'inkingo nacyo hari ababinyandikiyeho mu butumwa twakiriye ubushize ahangaha leta y'u Rwanda iti turi muri gahunda yo gukingira sinzi aho bakuye inkingo muri iyi minsi rwose baravuga ko bagomba gukingira rwose abantu benshi bashoboka uyu mwaka ukarangira bakingiye abanyarwanda benshi ni byiza rwose ko abanyarwanda bakwikingira iki kintu turagikomeyeho rwose turanabyifuza ko abanyarwanda batakwicwa na covid rwose iki ni igikorwa cyiza ko abanyarwanda bakingirwa aho bishoboka kandi bakomeza kwirinda iyo rwose ni inkuru nziza inkingo zibonetse mukikingira muzikingize ni byiza kuko na hano mu bihugu by'i Buraya kampanye yo gukingira irakomeje hano muri Amerika nahoze ndeba Joe Biden avuga ati rwose abantu bagomba kwikingira nta mpamvu twese ubu bagiye kudukubita ngo twikingire twanze kwikingiza wenda bamwe ariko ndabona ariko bigiye kugenda kuko ndabona covid yabaye covid birakomeye rwose navuga nti rero banyarwanda nduva mukwiye kwikingiza nyine bamwe na bamwe niba mugize amahirwe mukabona izo nkingo mwazifata ntabwo ngiye ngira inama ku birebana n'ubuzima sinjya ngira inama abantu kuko ntabwo iyo domene ari iyanjye si domene y'ubuzima sinjya nyijyamo cyane mvuga ibyo mba nasomye cyangwa nandikiwe hano ariko ndumva mwakwikingira kuko niba OMS ivuga iti mwikingize ndumva ari aho ngaho reka rero tugaruke kuri iriya nkuru uyu wagize ati Serge ati amasasu yavuze amasaha abiri audio maze kuyibona reka twumviye audio ariko usibye ko audio mbona nari kintu cyavuzwemo ariko ubwo umbwira ngo bamaze amasaha abiri barasa urumva ko hari abantu baguye wa mugani ariko muri audio handa ndakeka ni ukutubeshya bati nta muntu wacitse twabamanuye ku rusenge ubundi turabaganiriza tubasubiza mu mamagere
ni abagabo batatu bagerageje kurira muri gereza harasakaye urabyumva bakura bibati bajya hejuru mu by'ukuri bashakaga gutoroka ariko igikorwa cyabo abacungagereza bashinzwe uburinzi barabatahura barabahagarika bakiburizamo ntabwo batorotse barahari ariko icyo nababwira nkuko mvuga amasasu yumvikanye kuri gereza ya Muhanga n'ibyo amasasu yumvikanye ariko nta muntu ari bashigerageje gutoroka nta warashwe nta wakomeretse n'abacungagereza bari ku burinzi bakora akazi kabo nabo nta kibazo cyabaye buri wese nta n'umwe wakomeretse n'ibazima buri uyu muntu wese uri muri gereza twebwe nk'abacungagereza twishyiramo ko n'ubundi ashaka gutoroka aho uri muri gereza niko twe tubyibwira kugira ngo turusheho gukora neza akazi kacu rero kuba mu by'ukuri bagerageza gutoroka bagafatwa nk'uko bivuga hakaba n'abatoroka bakagera hanze ariko ntibibahire ku bufatanye n'inzego z'umutekano n'abaturage cyane ko abaturarwanda bose babyumva bakagarukwa muri gereza ibyo byose mu by'ukuri biraba ariko ntibabigereho kubera ko abari umugambi baba bafite ariko ntibabashe kugeraho kubera izo nzego zose uko zifatanye mu by'ukuri rero inama nagira aba bagororwa n'imfungwa buriya ni ukwihemukira hari amahirwe baba bibuza aba bagenewe hari ibyo amategeko abateganyiriza hari ibyo nka kuyanya kuba perezida wa repubulika atanga imbabazi rero natwe nitwaye komanda umuntu ufite imyitwarire nk'iyo ntabwo ari byo mu by'ukuri bakwiye kubivaho bakumva ko bashyira akaga mu nk'uko bivuga ashobora no kuraswa uretse kuba wenda twavuga ko nta warashwe ariko nabyo biba bishoboka cyane cyane yashatse nko kurwanya inzego z'umucunzi rero mu by'ukuri ni umuti udakwiye ntabwo bikwiye kuranga abagororwa cyangwa imfungwa z'u Rwanda bakwiye kubicikaho bakumva ko bitashoboka cyane cyane ko ibyo byari byo mu gihe cya kera bitari iki gihe dufite inyubako zigendanye n'igihe tugezemo mu by'ukuri iyo umuntu akiri imbere y'inkiko ari imbere y'ubutabera aburana biragoye kumushinja njyewe ntabwo namba nifuza kugira ngo mpagarare mu rwego rwo gushaka kumushinja muri ko bose uko ari batatu baracaburana bari imbere y'ubutabera ariko ibyaha birazwi babiri bararegwa ubujura bwo kwiba amasitasiyo atandukanye mu gihugu cyacu urumva muri uko kwiba hari aho bakomeretsa bari ku masitasiyo hari ibikorwa mu by'ukuri ni imanza zikiri imbere y'inkiko bakiburana ariko bafite n'icyo babapropoje abo babiri bapropojwe burundu ariko inkiko ntizirabafatisha urumva kugeza ubu baracyari abere bafata nk'abere imbere yacu ariko uwa gatatu ni umugabo uregwa kuba yarishe umugore za Kamonyi mu karere ka Kamonyi n'amwibwiye ke yishe umugore bivugwa ko yaguririwe ariko twe ibyo byose ntabwo tubyemeza buri gihe cyose iyo umuntu akiri imbere y'ubutabera tumufata nk'umwere
Ntitahuka uwo rero ni mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa asobanura nyine icyo gikorwa uko cyagenze ayo masasu wa mugani nk'uko umuntu yanyandikiye ati havuze amasasu menshi wa mugani bwavuga ngo nta waguye nta wishwe ibyo nabyo nuko umuntu abigendesheje buhoro wa mugani none se ayo masasu yarasiwe aho ngaho yose harya bwo barasaga hehe barasaga muki so ibintu birare nta wapfa kubyizera kuko wa mugani nangimara kubona iyi nkuru navuze ni aba bantu bashaka babonekeye rwose noneho niba batarashe mu cyico ko tumenyereye ko barasa bakaburana n'umurambo kubura n'umurambo nanjye mbigiza nkana ubundi umuntu akabara hasize ubuzima ariko urumva ibintu avuga nyine si nagomba kubiha agaciro ahubwo nagira ngo bijye kuri record kuko uyu muvandimwe yaravuze ati havuge amasasu menshi kandi nawe arabyivugiye nk'uko rero mwagiye mubyandikirwa ubwo tuza kutabigaruka wenda nihagira amakuru batavugishije nk'ukuri wenda tuzayamenya icyo avuga gusa ngo ni uko ngo abo bantu batatu ngo bari basambuye iyo gereza cyangwa aho bari bafungiye bari hejuru yayo harya ubwo abagororwa babasha kuva muri sere zabo bate bagakuraho ibati bakagenda bakagera kuri rufu cyangwa hejuru ku gisenge bikaba ngombwa rwose ko baza bakarasa amasasu y'urufaya bakabamanuraho bari bari bakabasubiza muri za sere zabo rwose bakabaha n'icyayi n'umugati cyangwa n'ifunguro bati muri bihangange rwose mukoze ibintu by'ibitangaza ari ibintu byinshi nashaka kwemera ngaha ariko umudamu nyine biravuga biri mu kazi ke k'ikinyoma na siyasa bagomba kuvuga ayo masasu yose yarasiwe aho ngaho yari ayiki niba nta n'ikintu cyabaye ariko urumva ubwo rufaya rw'amasasu rufite ikindi rusobanuye ubwo wenda twizere ko nyine tuzabimenya ariko ntawapfa kubyemera nkurikije urupa rw'amasasu wa mugani avuga nawe yemeza ko rwabaye ku bantu batatu rero ngo bari bagiye gutoroka bakaba babakuye hejuru nyine y'igisenge ngo bari bakuye amabati ngo bagiye gutoroka kandi ngo bakabagira n'inama inama bundi kuki batazigira abandi bose twumva gusa ngo baba barashe tukumva imirambo gusa nta kindi abangaba rero kuba babagira inama ubwo wasanga nyine aba bantu batangiye kwakira agakiza ubwo tuzayabara twibonye nyine ibyo mu Rwanda nta wamenya biterwa n'uko umuntu aba yabyutse n'uko umuntu aba yabashije kuramuka ntabwo ndi mutinda mu kiganiro kimugora nk'uko nabibabwiye n'ikiganiro kigufi cyane ariko ejo kiganiro ku wa kane bitewe n'urugendo rwa perezida wa Central Africa tuzarukurikirana ariko ndagira ngo tujyane tumara ku musozo muri iki kiganiro kigufi nababwiye cy'uyu mugoroba turebe ku bintu birebana no gusahura imari y'abaturage twa twabivuze mu bindi biganiro ejo bundi Gahimbara yabitubwiye ko IMF igiye kugikontorora ubutunzi bw'u Rwanda badewe yaranabitubwiye ati ihugu mubahehe basanzwe banakontorora ekonomi y'ibihugu bikennye ati bafungura ibitabo bakamenya uko ubutunzi bugenda impamvu ngira ngo nyishimangire ni uko numvise Juvenal Nkusi umusenateri agaruka nawe kuri biriya bigo bifite audite mbi cyangwa bitemera ko babikorera audite navuze se byaba bije nyuma yaho nyine IMF yongeye gukaza ingamba zayo kigomba kujya ikontorora ibigo by'u Rwanda ndetse Kagame nawe akamanika amaboko ati rwose bigomba kuba kubera Juvenal Nkusi rero akaba yagarutse nyine muri Sena y'u Rwanda ku bigo bya leta bitwara akayabo k'amafaranga y'abanyarwanda ariko bifite audite mbi bifite icyo bizahindura nyuma yaho wenda twongeye kwiyumvira IMF nyine ibigaragaza cyangwa igaragaza nyine ko ari ngombwa ko bafungura ibitabo nk'uko David Mbale yabitubwiye niyo nkuru ngira ngo dusorezeho ibindi tubabigaruka ejo reka twumve Juvenal
rwo kubahiriza amategeko imishinga 30 yabonye nta makemwe ariko 27 yakwihanganirwa ikanda imishinga 6 iragahita mu bigo bya leta boards na government business enterprises bicunge y'imari n'umutungo nta makemwa ikenda byakwihanganirwa indi iragahita mu kubahiriza amategeko 4 nibyo bifite nta makemwa 5 byakwihanganirwa ariko noneho murebe umubare w'urugeze mu kubahiriza amategeko murabona ko bibaye 17 nibyo bifite raporo igahita muri za minisiteri nabyo byerekeye imari 53% byabonye nta makemwa 32% bibona byakwihanganirwa 15% biba igahitse no mu kubahiriza amategeko 32% nta makemwa ikazamuka bikagera kwihanganirwa bikaba 38% igahitse ikaba 30% murumva yuko n'igikorwa cyose cyakorwa imishini na porogaramu zafatwa ariyo bakwiye kwitabwaho cyane cyane ibijyanye no kubahiriza amategeko bijyana ahanini cyane n'ibikorwa by'amasoko ya leta
abasenateri bitabiriye inteko rusange yabaye yifashishijwe ikoranabuhanga bibajije impamvu hari ibigo bihora bigaragaraho raporo zidasobanutse
nibaje ni ku bushishozi bwa komisiyo ubwo niba bwarabonye umwanya wo kwanariza inama zitangwa muri iriya myaka 3 y'ikigereranyo baduhaye basanga koko nta mbogamizi irimo wenda mu nama ziba zatanzwe bigatuma zidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye ese buriya nta n'ibihano bihabwa inzego ziba zitashyize mu bikorwa ziriya nama ziba zatanze
ari cyo nabonye rwose komisiyo yagaragaje kandi kiremereye cyane cyane kuri ziriya nzego zidashunga neza umutungo wa leta kandi zihora zigaruka zirimo RAB hariho n'izindi zavuzwe nka UR na WDA ariko nibazaga wenda hari nka atari imine kubyine gusa twakabaye tugira inama ko abantu rero bakwiriye kugira inama cyane cyane minisiteri zireberera biriya bigo byakomeje kugaragaraho gutunga nabi
perezida wa komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri sena Juvenal Nkusi avuga ko nubwo hari inzego zigifite intege nkeya mu micungire y'imari ngo hari icyizere ko inzego zizageraho zigafata umurongo mu kunoza ibyo zishinzwe
ubwo twavuze ibibazo ariko tugitangira twaberetse itandatu zihari nuko ubuyobozi bw'igihugu bukomeza gushyira imbere gukorera mu mucyo kunoza imicungire n'imikoreshereze myiza y'imari n'umutungo by'ibihugu kuko twesita cyane kuri accountability bijyana kuri tolerance zero nabyo ni intambwe ikomeye kubera yuko ntawo mu kibazo kijyanye n'imicungire no kwihata kugira ngo tuzagere kuko aho twumva tuzagere aho tugomba kugera kandi ntiducike intege
mu isesengura ryakozwe na komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri sena hagaragaye ko ibi bigo bifite amagambo y'impine mu cyongereza nka RBC, REB, RP na NAEP bigenda bitera intambwe mu micungire ariko nka RAB
nanditahuka ibi ntabwo ari ibishya kuko uyu mugabo Juvenal Nkusi yewe mu myaka maze kuri radiyo itahuka ntagiye ntamwumvise ataka agaragaza nyine ibihombo bituruka muri ibi bigo bya leta akiri depite ava ku depite ajya no mu basenateri ibyo aracyabivuga ariko nta kintu gishobora guhinduka Kagame ari hariya kuko ibigo byinshi hano ni ibigo byagiye bishingwa na FPR wibaza rero n'uwajya kureba ibigo nyine uburyo bikora umwere uturutse bukuru bucyakuriye hose niho bakuye nyine kwabyuzinga amafaranga y'igihugu kwiba amafaranga y'igihugu kudakoresha ingengo y'imari neza n'ibindi byose ntabwo bizagaragara mu bigo bidahereye no muri village urugwiro cyangwa bidahereye mu bushorishori bw'igihugu audit yari ikwiye gukorwa rero ku nzego z'igihugu atari gusa no mu bigo ahanga ariko murabizi nta ukomoza kuri Kagame nyine ibigo byinshi yashinze nibyo birimo nyine ubwo bujura Juvenal nambwira rero ni keep it up nta kundi ubwo warigishije uzakomeza unigishe ndumva hari abato wende bashaka kuzafata bakajya bashyira mu bikorwa inama umugenzi w'imari ya leta bagira nyine ubwo byazatungana munyemerere dusoreze ahangaha rero ejo tuzagaruka kuri urugendo nyine rwa Faustin Archange Touadera abenshi uko munyandikira muti wa mugani turashaka kumenya ikimuzanye mu Rwanda esaje kwa kundi musada w'ingabo esaje gushimira Kagame ese wa mugani naje kwirebera ko intore zirusha intambwe yabayihumeka ibyo ni ibibazo byose mwibaza tuzabireba mu kiganiro cy'ejo reka mbashimire namwe mwese mwagiye mwandika ibitekerezo byanyu kuri izi ngingo ntabwo izi ngingo zitaza tuzazigaruka ku bintu by'umutekano urabona niyo topic igezweho muri ibi bihe u Rwanda rwishaka kugira umupolisi umujandarume nyine wa Afurika ahantu hose kuko twabikomoje biriya kuri Murasira ndetse na Zimbabwe ibibazo bya terorisme bagiye baganira kimwe na biriya bya Dani Munyuza muri Malawi icyo nasoreza wenda nanga ni ukubisa Abanyarwanda bari muri ibyo bihugu hirya no hino muri komunote z'impunzi z'Abanyarwanda muba mwugarijwe rwose mukwiye kwirwanira ku mutekano wanyu mukwiye guteza ku mutekano wanyu mukwiye kwicungira umutekano wanyu mukwiye namwe gushaka rega amaboko mukwiye gushaka amaboko muri ibyo bihugu mutuyemo nzi neza ko bamwe mufite n'ubushobozi nta kuntu bamara mu gihugu imyaka 35 wumva gusa ngo uri umucuruzi uracuruza gusa mudashaka gushaka n'amaboko namwe ngo mwe mwumva wenda ngo mufite umuroyi ukomeye wenda afite inshuti ye mu gisirikare udafite inshuti mu gisirikare afite inshuti mu gipolisi udafite inshuti mu gipolisi afite inshuti muri politiki abanyarwanda namwe mugomba kumva yuko ntagushaka kwicara ngo kuvuga gusa ngo muri abacuruzi ngo muracuruza mukunguka birahagije mugomba gushaka amaboko no mu benegihugu kandi mukava mu bintu byo kumva yuko mwihagije mukajya no mu zindi community kugira ngo mushakemo amaboko n'ibibazo byanyu babimenye icyo ni ikintu gikomeye cyane rero ariko ndizera ko ibibazo byanyu bikwiye kuganirwaho ubufasha murabukeneye byo turabizi ariko uko bigaragara umwanzi wacu umwanzi w'abanyarwanda ni uyu nguyu urimo kugenda avuga ngo aragenda ajya mu karere ngo akemure ibibazo bya terorisme kandi ajyanwe no guhungeta ndetse no gushimuta no kugira nabi abanyarwanda cyane cyane muri Sadeke nyine iyo nyimo sayigaruka rero mu bindi bigano byacu bitaha cyane cyane n'ingi y'urugendo nyine rwa Foster Arkange Twadela ejo munyemerero dusore zangaha nshuti mwaramutse amatwara dita kuri mugoroba kuko natangiye nitwe abagira nikirano kiraba kigufi ariko ejo nzi ko dufite ikiganiro kirekire nyine ejo kuwa kane ninge muzamuri kumwe ikiganiro cy'ejo cy'ubukene ntabwo kizaba ariko ndabategura ikindi kiganiro ku mugoroba tuzaba turebera ku rugendo nyine rwa perezida Foster Arkange Twadela n'andi makuru azaba yaranze amasaha 24 cyane cyane agaruka ku Rwanda no ku buzima bw'abanyarwanda waba afite inkuru yifuza kutwazaganiraho rero ejo cyangwa yifuza ko navugaho nayo yayitwandikira kuri mail yacu ni radita@gmail.com kuri WhatsApp ni 202 509 674 cyangwa kuri Facebook nabwo yanyandikira ari inkuru wenda yaba iri mu gihugu mu karere yaba ari inkuru yumva ko twasanze abanyarwanda akambwira ati bwana ndayizeye iyi nkuru nayo ndumva ari ngombwa ko yaganirwaho cyangwa ushaka gutanga ikiganiro nawe tukaba twaguha umwanya ukaba wagira icyo utuganiriza mwakoze mwese rero twari turi kumwe mu kiganiro cyacu kibaye kigufi nababwira nti ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza ku barimo kubyuka ibiganiro bya radita bizakomeza ejo ku mugoroba ku masaha ya Washington DC ku masaha mwari mumenyereye ku wa kane kuko ikiganiro cy'umukene ntabwo kizaba ejo ariko tubafite ikiganiro ku mugoroba mwakoze cyane nababwira nti ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turabakunda Serge Ndayizeye murano w'agaciro bitinde biteboke tuzatsinda
Goodbye.